No, no.
Come sit that break.
Thank you, Lord.
Mr. Sugar on the beat.
Accidentally. Mti wenye matunda nyuma ulikosa jua, wakazani nimepinda. Nisiye jitambua ukundani na wawinga, zabu na fukua feeling juu ya mziki zikafanya nikakua. Maisha ya someki nyumbani yawatokea, haone na chomeki kila dele na bukua.
Na utafuto sato kazidi kunichafua,
mio ya kilafu na kula visivoliwa. Kichwani makapi
propaganda mejaziwa,
cha kwako kiko wapi,
cha mwenzako na kosoa.
Toa kwanza boriti chikibanzi ndo tatoa. I use word of Lord na tubu nikikosa. Nekataa zambi Mungu asije nikimbia. Swezi nyea kambi kuimba cha kukua.
Swezi nyea kambi kuimba cha kukua. Tumbeane dua.
Sometimes God bless me, sometimes God bless me, sometimes God bless me, japo mabaya nimefanya. Sometimes God bless me, sometimes God bless me, sometimes God bless me, japo mabaya nimefanya. No. No, no. Thank you, Lord.
Tumbe ane dua.
Mibaili nizonga,
sikuwate kuchipua.
Sticky after sticky,
na mwisho siwoni.
Vingi vizingiti hata ndugwe ni samini. Mshuko siku msiba, lini utanita baba. Kili mekosa rada, msada upo kwa toba. Ona, azelewe kibada, kichwa kimevurugwa. Hao siku sikuwe shida. Dana rani watumishi nkwa nazo tunafurai. Nkikwama nasema bye now. Na churingia ni uhai. Mingine vita kuja juu yako ni na maslai. Sunishaka kufuja jasho nafanya ili ujidai. Pako naomba pumziko naona mbali. Wanasema niache ototo nikikumbuka jali. Natambua uwepo wako usiku silali. Nafungua neno kichwani mengi maswali. Andani nipe maono nona. Kama nafeli kukufuata sweki mgomo niko nje ya mstari. Usiniache ndani ya shimo kidogo afadhali. Sio jino kwa jino. I find the way, liberation make me pray.
Pray, pray.
Sometimes God depress me.
Thank you, Lord.
Sometimes God depress me.
Thank you, Lord.
Sometimes God depress me. Japuma baya ni mefanya. Sometimes God depress me. Sometimes God depress me. Sometimes God depress me. Japuma baya ni mefanya. Thank you, Lord. Sometimes God depress me. Sometimes God depress me.
I believe in high power. Kila kitu kwa sababu. Yeah, Sugar. Holy Day. Rasta Michael.
Mr. Sugar out the beat.
It's on the record.